maxamed saraad
tiga amniga ee magaalada maamulka gobolka bari ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada boosaaso waxay kaga hadleen amniga magaalo ganacsiyeedka boosaaso oo muddooyinkii dambe ay xaaladii ka taagnayd. cabdisamed abwaan oo ah guddoomiyaha gobolka bari oo ay dhinac joogaan saraakiisha ciidamada amniga ayaa sheegay in boosaaso laga samayn doono howlgallo la xiriira amniga si looga hortago dad uu sheegay inay khalqal ay ku hayaan amniga. wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac ayaana noo soo dirtay warbixintan.
shirkan jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen guddiga amniga gobolka ayaa guddoomiyaha gobolka bari cabdisamed yuusuf maxamed xasan waxa uu sheegay in magaalada boosaaso laga samayn doono howlgallo la xiriira amniga si looga hortago dad uu sheegay inay khalkhal amni ka wadaan gudaha boosaaso.
ciidamada ammaanku waxay howlgal buuxa oo dhanka amniga lagu sugaya ka fulin doonaan gudahaan magaalada boosaaso xaafadeeda kala duwan. taasi ma aha in cid gaara loo dan leeyahay, waa sugitaankii ammaanka ee caadiga ah. howlgalladaasu maanta ayay bilaaban doonaan si loo beegsado waxyaabihii khalkhalgelinta ahaa ee ayaamihii lasoo dhaafay dadka cadowga ku ah gobolkan iyo gudahaan puntland looga hortago.
guddoomiye abwaan ayaa sidoo kale u digay dad uu sheegay inay buunbuuniyaan xaaladda magaalada boosaaso, isagoo sidoo kalena fariin u diray ciidamada ku sugan magaalada boosaaso.
ciidan askari aan howlgal amni ku jirin ama shaqo markaa dowladdu u dirtay ku jirin inaan magaalada gudaheeda lagu arki karin, haddii kaleetona ciidanka ammaanka u xilsaarani inay qaban doonaan sharcigana la horgeyn doono. guddiga nabadgelyadu wuxuu ilgaara ku hayaa dadka caadaystay falalka kicinta iyo borobogaandada ah ee amniga bulshada lagu khalkhalgelinayo. inaad si fiican u fahanteen baan u malaynaya. guddiga nabadgelyada gobolka bari wuxuu il gaara ku hayaa dadka caadaystay falalka kicinta iyo borobogaandada ee amniga bulshada lagu kicinay. waad ogtiin ayaamihii u dambeeyey, waad ogtiin in dadka guryaha lagu qaraacayay oo lalahaa soo barakaca, waad ogtihiin in meel walba wax lagu soo qoray oo lalahaa boosaaso waa gubanaysaa, maqraanti baa ka tihiin, waad ogtihiin in kuwa laga hadalsiiyey meediyada ka hadlayeen oo lahayn madaxweyne ciidamada ka saar magaalada. war madaxweyne miyaa la yidhahdaa ciidamada ka saar magaalada? amnigaaga yaa sugaaya? maalin walba cadow baa laydinka hortaagan yahay, aad ogtihiin. arrimahaasoo dhan dadka ka shaqaynaya ilgaara ayaanu ku hayna. qaybtood waa ognahay meelaha laga soo abaabulay ma aha kuwa ay hadda hor ugu tahay. mar alla iyo markii xiisad yar la arko oo aan macno ku dhisnayn ayay intay marka hore sida raha ciidda galaan oo cararaan ayay marka dambe ciidda ka soo baxaan. waanu idinla soconnaa meelaha sandareertada yar laydinka soo diraayo. waanu ognahay meelo ay ka mid yihiin oo kuwo gobolkan u dhashay ay ka mid yihiin oo gobollo kaleoo dalka jooga oo iyaga laftooda idaacadaha ka hadlaya aan ognahay, oo jiritaanka ummaddan iyo gobolkan ilaahay ku beeray uu nabadgelyada siiyey jecel inay baaba'aan oo ganacsigooda dadnimadooda damirkooda baaba'o. ilaahay subxaanahu watacaala waa cadil idinka yeeli maayo, ummadda gobolkan degan idinka yeeli mayso.
xaaladda magaalada boosaaso ayaa aad u degan, mana jirto wax ciidan ah oo ishor fadhiya. hase ahaatee weli xal lagama gaarin khilaafka muddada 8 cisho ah ka taagnaa xilka qaadista agaasimaha hay-adda BSF. Faadme Yaasin Jaamac, VOA.